dari malaika Nandibuse nga nensiteyo joi Nenkuwa kubienina Na yera mani mukama Kabaka sebo Wenga boke vele mitima Echo na chochi mani Mazimo muntu omulungi Atareka abali mumuliro nsoba nkuwechi Omuntu omulungi atakuleka neboba magombe ye mukama Yani alina obuvumu Nga gwe sebo Ayimirira n'abantu bo Nebwe babanga bali mukatyabaga Nebwa batata kabe mame Porogoma nge bagobye Aduke emisinde nakuleka wawo Awonye obulamu Kale sirirekayo kuyimba Kulinnya ly'omukama Wadakiruka ekiseera kyonna Olerawo n'ebikuziro gye tusooka Gwe byonna mu byonna Olina byonna ensi bye yeetaaga Endwadde zaalumanga Wafuuka musawo wasinga Abayala bakutanda Ye gwe mmere ensi gye yeetaaga Obwavu bwadduka nabwo Buli bulamu ensi bwe yeetaaga Abataali na mikwano ku nsi Wafuuka mukwano gwabwe Abataali na bazadde ku nsi Wafuuka muzadde asinga Gwe byonna mu byonna Olina byonna ensi bye yeetaaga Zalumanga Mafuka musawo wasinga Abayala bakutanda Ye gwe mmere ensi gye yeetaaga Obwavu bwadduka nabwo Oli bulamu ensi bwe yeetaaga Abataali na mikwano ku nsi Wafuuka mukwano gwabwe Abataali na bazadde ku nsi
Kasasiro ne kubafula bomuwendo Teyera bila tata ya doma sebanga Umasiga Ya juki ya lazalo Na muonya magombe na wakumani Tatuaga la luanda vikaze tulabika Ovalwa sente Kabaka Daudi ya muja mchiralo Welinda mukama Chusabo tasubira na bajja mu kiramu Oyo mukama Sitani be yali yawambanga balinga Saulo abajjako buzibe Kale sirirekayo kutenda Linnya ly'omukama Wajjulula ensozi mu buyinza bwo kabaka Ate nazo ne zitamanya
Gwe byonna mu byonna
Gwe byonna
Olina byonna ensi bye yeetaaga Endwadde zaalumanga Wafuuka musawo wasinga
Yesu
Abayala bakutanda Ye gwe mmere ensi gye yeetaaga Obwavu bwadduka nabwo Buli bulamu ensi bwe yeetaaga Abataali na mikwano ku nsi
Yeah,
yeah.